brother misi jaundoka wanatuwa disi ya tatizo wakati situ shamoka weka bia tatu kwenye meza hale iyo mili atalipa babu tale wenema nenda mbalale sisi bado tupo paka mishale kila kitu mbalida unachotaka agiza chali mwite falida aje kaba sija maliza ya ningisha kuna shalewa falao kisukuma kisachi nandika mwanda kwanda ya nauliza 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 nilitoka mara moja kwenda tui nikakuta vioja kademu na kameni wanatumia gacho kimoja nanipa wasiwasi bia yangu imebaki nusu glasi mbona nani gasi gasi natumia era soma karatasi mbona unasumbuka sumbuka naniangalia kama unafunguka funguka za kulipia acha zako za kibabe we bia zako za mazabe zabe kiondoka na uwage we wasije machizi wa kukabe kabe hey nani kamwaga ponta yangu nauliza 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 mina sila we unacheka tu mina sila we unacheka mina sila we unacheka cheka mina sila we unacheka situpo paka mishale vituko paka mishale situpo paka mishale milupo chapa ikalale nani kamwaga ponta yangu nauliza
Wati api.